Lekwaloko into egqamayo kulonyaka ka-2024 siyazi ukuthi ke next coming month nomhla ka-29 kuyona inyanga ka-May it's an official date yokuvota eNingizimu Afrika. Ingakho ke sigqugquzela ke nawe lapho ukhona ekhaya ukuthi ke zilungiselele ngoba ke ngempela ama elections are around khona kanti namhlanje silanga phansi kwe Richmond local municipality nalapho nezoqhubeka umcimbi omkhulukazi nohlabahlosile ngenhloso ke ezahlukahlukene ikakhulukazi then launch vision ka 2042 namhlanje kana njengamanje we are currently joined by namhlanje uMM oku municipal manager khona ke la ubaba umnumzane umswane sawubona baba sikubingele sikwamukele namhlanje ohlelweni
ngiyabingelela kakhulu wena umsakazi nabalalele emakhaya
kuyintokozo MM ukuthi sibe nawe namhlanje ekuseni hla simphe emangase usidobele isithombe ukuthi namhlanje ngalolu suku lonke namhlanje yini esibeka la namhlanje eRichmond
msakazi iRichmond indawo kade yaziwa kakhulu esikhathini esidlule njengendawo eyayinodlame enyakhahlangezwa udlame kakhulu eSouth Africa and okwabayishwa kakhulu kuyona ukuthi ayizange izikhahlanyeze ukudlame kuphela ngesikhathi sobandlululo kodwa sathi noma sesivotile
ngo-1994
sure sabuye saba nolunye udlame olwaqala phansi uma ngabe sesivotile and ngaleyo ndlela kwenza ukuthi intuthuko kule ndawo yahamba kancane kakhulu ayangafinyelela ngesivinini ayefanele ifinyelele ngaso ngoba kufanele ukuthi kuqala ukuthi ukudamba udlame ukuze ena abantu bakwazi ukuthi ena bathole intuthuko namhlanje ke sithe ake siqale kabusha iRichmond in fact umbono lo okade wabonwa iCouncil le Council edlulile ukuthi ena sifanele ukuthi ena sisabalalise manje eSouth Africa yonke nakuwe zonke indawo sifinyelela kuyona ukuthi hayi iRichmond sekuyindawo ekuphilekayo kuyona udlamo lwalukhona alisekho selwaphela and okwesibili ukuthi ena uma sesisho njalo siyinikeze i-branding entsha eshoyo ukuthi ena ayisese yabantu abasha manje sesiqhubeka siyaphambili siyakha as iRichmond but also ukubaleka kakhulu ukuthi ena sithi mhlawumbe kufanele ukuthi ena sibe na long term plan yokuthi ena how do we then take iRichmond forward uzokhumbula ukuthi uMongameli ngo enkulumeni yakhe yango 2022 enye izinto akhala ngayo ukuthi la eSouth Africa over the past 30 years alike idolobha salakha kabusha and sabela ke kuleyo challenge umongamela esinikezayo nasathi hayi mhlambe it's a good time ukuthi ena as iRichmond siqale sakhe kabusha idolobha lethu uma ngabe uhamba e-Eastern Cape uzobona ukuthi ena idolobha lingaphakathi umgwaqo kodwa ungaphandle and therefore we said mhlawumbe what we need to do so that abantu bezobona ukuthi ena likhona idolobha elikhona la ukuthi selimove idolobha la likhona selisondeze emgwaqeni laphana R56 and uma ngabe silisondeza R56 ke then lokho kuzokwenza ukuthi ena abantu babone ukuthi ena hayi bangena edolobheni mangabe bengena lapha kodwa futhi okukhulu ukubaleka kakhulu ukuthi ena njoba silana namhlanje kukhona inkampani enkulu ekhona oToyota oTiger brand nezinye inkampani esho ukuthi ena ziyafisa ukuthi ena zize zo investor thola amathuba investment sithi ke asikhulumisane nabo kusemanje before we develop that site ukuthi ena isite sinayo we are busy njengamanje nama studies esibusiness nawo ukuthi ena si senze infrastructure so that ena that lokunjani bezokwazi ukuthi ena beze khona abakhandi inkampani kube namathuba emsebenzi abantu balayo eRichmond basebenza so sizosho njalo ukuthi ena one si launcha ivision entsha kamasipala 2042 it's a long term vision kodwa si break ngo 5 years
and bengisathi ngizafuna ukuthi ngikuze lapho ngempela MM ukuthi emojabheka it's a long cycle mode 2042 uzothola umunye umuntu it was kwakude.
Yes.
But I'm glad ukuthi usushilo ukuthi cha ni breaker in between go 5 5 5 years.
Exactly. Uyabona uzobona nje ukuthi ena njengamanje ama presentation ezokwenzeka la ukuthi ena the first 5 years lo sekuona already. Indaba siyenza ukuthi ena kade si senza uhlelo lokuthi ena the different sites.
Okay.
Zizohleleka kanjani? Igolo izoba kuphi? Inkampani izoba kuphi? Ini izoba kuphi? Because you have to prepare that first before you even sit down nike ubhala ama business plan, approach government departments for ukuthi ena baninikeze imali, and that is what we are doing currently. Siya sabhalela ka treasury nje, for instance, kukhona ama projects la bizwa ukhanda infrastructure, bizwa ukuthi ama projects are more than from a billion kuya phezulu.
Okay.
Basho ukuthi hayi no, bayibukele into yethu isubmission esenzile, bayimisela ukuthi ena beze bazosilekelela. Kodwa ukubaleka kakhulu ukuthi ena will be preparing mhlambe ena ushintsho uzozolubone umnyakaza kwakhona mhlambe emva kwesikhathi esingango 5 years kuya ku 10 years because lapho kuzobusubona sikhanda imgwaqo yakhona lapha ngaphakathi inqala sizinda yogesi amanzi and so on so that we prepare for these companies to walk in and be able to operate.
Mhlasimpe la MM ngiyafuna ukuthi ukuchazele mhlawumbe umlaleli olalele njengamanje ekhaya ukuthi uzokumlalele oneso laleya logo ebene sibenza previous njengamanje mhlawumbe uyibreak down nanokuhla simpe inhlosoni enifuna ukuyiveza ngale logo moving forward isithombe noma sithi ubuso benu kabusha njengoba neibrandile nje.
Awubaleka kakhulu ukuthi ena you will see endaweni eningi ukuthi ena ama logo akade suke khona asade bhala kade ngabhala ngisho nangesilungu into esiy understandayo sizobona ukuthi abhalwe ngolimi nje ungajwayelekile and therefore mangabe ubuza umuntu ukuthi ena isho ukuthini le logo babe nobunzima ukuyichaza. Now what we are trying to do ukuthi ena sithi njengoba uzoyibona nje ukuthi siqubulo sethu sithi ena intuthuko emphakathini sibambisene.
Yes.
Noma ubani umuntu wakhona la Richmond is part of this municipality uzobambisana nomasipala ukuze siqhubeke siphambili and uzobona ke ingxenye noma ngeke ngayichaza zonke uzobona ukuthi ena kukhona lapha yana ukuthi la siphuma khona which is part of the background yethu ukuthi sike salo. That's our background. That's okay. Where we come from.
Yes.
And therefore uma ngabe sike salwa zikhona izinto ezinjengisa ukuthi ena besempeni but also that part as well ikhulumisana nempi ke ekufanele siqhubeke manje siyilwe yes ukuthi silwisane nendlala nokusweleka kwemsebenzi namathuba ukuthi ena abantu balingane and sisebenzisana thina mazulu mangabe silo sisebenzisa umkhonto lewis so it's a background where we come from ukuthi sike salwa it's a background where we are going to mangabe ubheka futhi kulogo uzobona ukuthi ena kunama buildings akhona lapho kusho ukuthi ena we are reviving economy yase Richmond sizokwakha ama buildings la sizokwakha idolobha elisha sithi kunendawo zokusebenza esizozakha but also abantu sobakhela izindlu ukuze ena bakwazi ukuhlala in as much as ekhona la main project kodwa kukhona izinhlaka ezwakhiphela ngaphandle and therefore we are saying going forward we are going to be building our communities ukuthi ena kube ama communities akwaziwe ukuthi afike la Richmond azovakasha ahlala asebenze so ilogo yethu ikhulumisana nalezo zinto ukuthi sibambisene nomphakathi sizoyiletha intuthuko emphakathini wakithi.
Sibambisene nomphakathi sizoyiletha intuthuko emphakathini amazwi ke lawo asho yena na kanjani uMM okunguye ke municipal manager ngaphansi ku Richmond local municipal njengoba ke sazi namhlanje bazothula ngokusemthethweni sizethubuso ke babo kabusha ke manje obuvezayo ukuthi bangobani nokuthi ke mission moving forward nanokuthi nobade chaza ukuthi bazibheke phi njalo njalo but ngiyafuna nokubheka ukula ukuthi la MM inhlelo enazo njengomasipala manje moving forward njoba ke sazi ukuthi ngenyanga ezayo iningizimu Afrika izobeke na kanjani isingethe ukhetho official ngomhla ka
29. Yeah.
Ningathini nje
mina ngoba angikho ohlangothini lwepolitiki ngiyafisa nje ukuthi ena as a South African njengomuntu wase South Africa
yes.
Olithandayo izwe lakhe ukuthi ena intando yeni ngayifikanga kalula
yes.
Kuthina particular labantu abamnyama ukuvota loku esingakuthatha njengokuthi ena kulutho into engenzeki bazali bethu nako na nezukulwane zezulwane ezazikhona ukuthi sisho thina singabantu sithathe basibambe iqhaza lokuthi sisho ukuthi sifuna uphathwa ubani ngisho ukuthi usuku olubaluleke kakhulu lolomhla 29 May ukuthi siphinde futhi siqinisekise ukuthi siyabuyela sizwakalisa ilaka lethu as abantu ukuthi ena going forward sifisa ukuthi ena siphinde sibe nohulumeni onjani osiphethe kanjani hulumeni ozisilethela intuthuko njengabantu abamnyama siyabonga
Nakulungile sibonga kakhulu MM ngesikhathi osinike sona ekakhulazi osunamhlanje ukuthi usihloniphe nje ukuthi sikhulume nawe namhlanje kuseni
ngiyabonga kakhulu
Kulungile siphethe kanjalo inkulumo yethu ebehlaba hlosile nayo ke municipal manager ngaphansi kwe Richmond local municipality njengoba ke sazi namhlanje it's an official launch be rebranda khona banje labezoyithula ke nawo ekakhulazi I vision yabo ka 2000 noma ke ka 2042 emnyakeni ke benjoba the shield ukuthi bazoy break down into 5 years okusho ukuthi ke ngempela sizoyibona ekakhulazi intuthu kuyenzeka khona la ngaphansi kwase Richmond local municipality mangabe ke ngumhlalwa ngala qinisekise ukuthi impela uyawulandela ke umasipala ngoba ke uMM bengekayisho into engekho sathi le ndaba simele studio
capacity skill of doing what